Jo Galatia 3. Yae, un jo Galatia mofuogi, ng'ano mose irou? Un mane onyisu wach tho Yesu ratiro, mana ka gima ogure msalaba e wang'u kunenoni. Duokauru ane wach achielni. Uparo ni ne uyudo roho nikech ne urito chik? Kose nikech ne uyie wach maber mane olandnu? Bende en adier ni ufuo kamano? Ne uchako ngima umanyien kuom roho mar Nyasaye, to koro uparo ni unyalo miyo ngimano bed malong'o chuth gi teko uwegi koso? Gik madongo duto mane otimore nugi osebet kayiem nono koso? Oyo, okapar ni mano nyalo bedo kamano. Uparo ni Nyasaye chiwonu roho ne mogundho, kendo timo honni madongo e kindu nikech umako chik? Koso nikech uyie wach maber mane uwinjo? Muma wacho niya,
Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare.
Kuom mano, nyaka ung'e ni joma oyie e nyithind Ibrahim mar adier. Muma wuoyo kuom Ibrahim niya,
kuomi ema Nyasaye nogwedhi ogendini duto mag piny.
Kamano ne onyise wach maber chon ni Nyasaye nomi joma ok Jo-Yahudi bed e winjruok kode kuom yie. Omiyo kaka Ibrahim noyie mi ogwedhe, e kaka ji duto moyie bende ogwedhi. To jogo moyiengore kuom rito chik kaka gima miyo gibedo e winjruok gi Nyasaye ni e bwo kuong. Nikech muma wacho niya,
okuong ng'ato ang'ata ma ok osiko mako weche duto mondiki e kitap chik.
Ong'ere malong'o ni onge ng'ama chik miyo bet e winjruok gi Nyasaye. Nimar muma wacho bende ni,
ng'at mobet e winjruok gi Nyasaye nikech oyie ema nobed mangima.
To chik ok otenore kuom yie ngang', nikech muma wacho niya,
ng'ama otimo gik moko ma chik dwaro ema nobed mangima kuom chik.
To Kristo nowarowa kuom kuong' ma chik kelo, kane odoko ng'ama okuong' nikech wan. Nimar muma wacho niya,
okuong' ng'ata ng'ata moliere yap.
Gigo notimore kamano mondo gweth mane Nyasaye osingore ni Ibrahim obi ni joma ok Jo-Yahudi kuom Kristo Yesu, kendo mondo wayud roho mane Nyasaye osingore ni nochiw ni joma oyie. Owetena, weuru amiuye ranyisi mar gima timore pile pile. Ka ji ariyo otimo winjruok mi osingore, to onge ng'ama nyalo ketho winjruok gino kata medo e wach moro, kata obedo ni en mana winjruok ma e kind dhano gi dhano kamano. To muma wacho ni Nyasaye notimo singruok gi Ibrahim kendo gi nyakware. Ok owacho ni gi nyikwae, tiende ni ji mang'eny, to wacho ni gi nyakware, tiende ni ng'at achiel kende ma en Kristo. Tiend gima awacho ema, Nyasaye notimo winjruok mi osingore ni norit winjruokno. Kuom mano, chik mane obiro bang' higni 430 ok nyal ketho winjruokno, kendo misingruok mane Nyasaye otimo bet kayiem nono. Nikech ka gik ma Nyasaye chiwo iyudo mana kuom chik, to kara koro ok yudgi kuom singruok. To wang'eyo ni Nyasaye nochiwo michne ni Ibrahim e yor singruok. Koro ere gima ne omiyo oket chik Musa? Nokete mondo onyis ketho, kendo mana ni mondo obedie nyaka chop nyakwar Ibrahim mane otimne singruok bi. To bende, kane Nyasaye ooro chik Musa, nomiyo malaika mondo okel, mi malaika nokete e lwet jaote. To kane Nyasaye omiyo Ibrahim singruok, to notiyo kende ma onge jaote. To chik mon gi singruok mar Nyasaye koso? Oyo, ok kamano. Nikech ka dine bed ni chik moro nyalo kelo ngima, to kara dhano dobet e winjruok gi Nyasaye kuom chik. To muma osewacho ni piny duto ni e bwo loch mar richo, mondo singruok motenore kuom yie kuom Kristo omi mana joma oyie. Kane pok ndalo mar yie obiro, to ne wasiko kotwewa e bwo chik, nyaka chop ne oelnwa yie mane onego bino. Kamano, chik nochalonwa jarit, nyaka Kristo nobiro mondo omi wabed e winjruok gi Nyasaye kuom yie. To koro ka yie osebiro, to tij jarit orumo. Nimar kuom yie uduto un nyithind Nyasaye kuom Yesu Kristo. Un uduto osebatisu kuom Kristo, mi urwako Kristo owuon kananga. Kuom mano onge pogruok e kind Jo-Yahudi gi joma ok Jo-Yahudi, kata e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon, nikech uduto unachiel kuom Kristo. To ka un jo Kristo, to kara un nyikwa Ibrahim, kendo unyud mich mane Nyasaye osingore.